kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabega jumaatat galgale keessa salama walakka jel qabega sasarit meter bandi kuda sagal digdemishan isoddo mitokorrat washington dc ra kadabert saganta fanoromo amma jel qaba fagof dio da radio satellite nail satif internetin kanen saganta ken yordo fajir tan dagge fato ta ken jalla ta mokkamolten witata amudeshan barakuma lamaf kudaja kalakops etiopia timmo sadasa digdemija barakuma lamaf sagal kesume sanke sanarani na modanditi
kanu dudibisu antu jube horati matan odu senatorri america tokko dr marara gudina tataman hai kamanjechun motuma etiopia fuamiche dabersan
congress in federalo oromo ibsat engedde basen hogganan particha torban derbe qabamani hidaman labsiye roata tamaste ser etiopia tokkolle hinchabsine dr mararan atatamani kamu qabu jechudan dubate jira abana langa etiopia maneida qilinto gubate turev namote digdemi sadi sabasanan ajje samanjer wajin hala walqabaten hidamto tsodomi sadde tiratti manna torban derbe dies hilalchi sudan abukato seras ofsis nejira kun kopile kenya kesat kanin diatan dagge fato kenya sportive kopila daddalle niqamna wan marafo gatumro saganta kenya tin wolin turajenna amodutif tujube
rotan kongresi federal oromo ittana madrakif madrak dr marara gudina serabiyetti kaminu hinchapsine kanincabsine ta usanif kanisan hidamanifis kanisan hoganan qabso karana gan geggefam motumma wan yaddesef jechudan kongresin federalawa oromo ipsejra motummanis gamasan dr mararan kan hidamanif qamoti shororke suman himataman walin wan argamanif labsiyero atatama sanaradaddar bani jira partin sanis hoganan sahatataman akkay kamugafachu ipsikum beksejra gabasa malleskacho amma namodes
Kongresin Federalo Oromo sambata dabrekana jechun mudde sadi barakuma lamaf kudaja ibsa barre faman facasen bulchota abbota irretin midan ummata Oromo ratt geggesam kayer odera turetaus ummatich yero tolejede bodatti debe injiru jechudan jelkaba qabson mirga ummaticha geggesam akkadan incitin erudan qabsawota yero addaddatti qabso Oromo keset qora jejjeba gumachenille tarresejira kannen kesatok dr marara gudina taw kadubatu ibs kongresa federala oromo kun dr mararan ummat etiopia tif kesuma ummat oromo tif umrisane gutu qabsawaf qabso sisaka turan tawulle ubachi sejira gamtan europas bati dabre kesa garab brusselsit isawwa munsa kanubachudan hala biyetti kesejiru akkasan ibsanif turejira Kongresin Federalo Oromo malif akkaibsa kana base misens koregiddu gale sa particha obutrune gamta akkanatibsan
Dr Marara ye astukai gizi awaj wem lela
ya Dr Mararan labsi yero atatamaste sera kabra chabse tokollen qabu abakka kamitti yutanan wanni Dr Mararan itishakame himanna hundeen qamne tawusaafi ka dr mararan hoganmu qabson ummata karana gaageggeessamu fachalsisu yokanimmo qabbaneessu takekame kun kan godame tawu ibsudaaf kana baasne jeru o dr marara tratti mannan diyatesi akka hikaman himannan kunis akka raakau gaafachuudaaf jechuudhaan dubbatu obbotruneen Minister Wajirad Immota Communication Motumma Ethiopia Dr Nagari Lencho Tumra Torban Dabrerra Ibsa Gazette Sotaf Kennanin Dr Marara Gudina Tonna Jala Galfamun Sani Lafsi Yero Atatama Chabsu Sani Tin Akkata Itidubbatan Kesuma Kannen Palama Biyatti Tin Akka Shoror Kesotatti Moggafaman Walin Argamu Sani Tif Walin Ibsa Basu Sani Tif Lafsi Yero Atatama Sana Chabsani jiran jechudan dubbatani turan obutrune gamta garu yare kanan fudatan dr mararan hera wambi yetti kesa tokkolle akkan chabsin kannen isani mataniv isayya kanille ni bekan dr mararan hala yero amma biyetti kesa jiruf gara kamit akkade majiru ibsuudhaaf waamicha gamtaa Awurooppaatiin dhiyaateef simatanii walgayii sanarratti argaman malee dhaabota shororkeessotaa waliin dhaabatan ka jedhu kaayyoo Dr. Mararaa miti. Warri isaan himatanis warri isaan yakkanis kananii beeku jedhanii jiran. Dr. Mararaan haala ammaan dura ta'ee hin beekneen qabamanii yeroo sa'aatii 8 hin guunne keessatti mana murteetti dhiyeeffamuu isaaniillee obbo Xurunee Gamtaa dubbatanii jiran.
Gama biraatiin miseensa Koree sanatiin dhimma hariiroo alaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an senatarri Ameerikaa Ben Cardin erga torban darbe Dr. Mararaa guddina rakkoo biyya ofii keessaa paarlaamaa Awurooppaaf ibsanii biyya ofiitti deebi'anii hidhamanii booda ibsa baasanii jiran. Dr. Mararaan miseensa garee mormituu tokkicha mul'inatti faallaa mootummaa Itiyoophiyaa dubbatan hatattamaan gadhiisamuu qabu jedha ibsi sun. Mormitoonni yaada isaanii ibsuun hidhaman isaan qofaa miti. Kanaaf hidhamuun isaanii immoo innuma walabummaa heera biyyattii irra taa'ee jiru kabajuuf cichi dhabamuusaa kan nama jeequu jedha ibsi senatarra Ameerikaa baasan kun. Ibsi sun itti dabaluudhaan mootummaan Itiyoophiyaa hiriirtota mormii lammiiwwan Oromoo irratti waggoota darban keessa dararaan raawwateef ajjeecha humnootin eegumsaa raawwataniif kan itti gaafatame xiqqoodha. Mootummaan Itiyoophiyaa gaazexeessota mara miseensa garee mormituuf qabsaa'ota hawaasa siivilii to'annaa jala oolchee gadhiisuu qaba. Waltajjiin siyaasaa banaa akka ta'uuf tarkaanfii hiika qabeessa fudhachuudhaan qaama hawaasaarraa uggura yeroo ammaa randeebi'a caasaa hawaasaarra uggura yeroo ammaa kaa'e kaasuu qabaa jedha ibsi kun. Itiyoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi michoota waliiti. Kanaaf mootummaa jijjiirama siyaasaa qaama hunda hirmaachiseef dhugumaan uummata bakka bu'u ta'uu isaa mul'isuuf tarkaanfii akka fudhatuun gaafadhaa jedhan senator Ben Cardin ibsa baasaniin. Manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Tigraay gumii hatattamaa har'a geggeesseen taayitaa pirezidaantii naannoo obbo Abbaay Walduutiin har'a ganama dhiyaateef raggaasisee jira. Manni maree sun muudama itti gaafatamtoota waajjiraalee ja'a pirezidaantii gameessa mana murtii naannoo sanaaf itti aanaa isaa koomishinara oditara olaanaa naannoo sagalee guutuun raggaasisee jira. Obbo Abbaay Walduu muudamni kun dhiyeenya naannoo sana keessatti sadarkaa sadarkaan kan geggeessame sochii haaromsamaa hordofuudhaan geggeeffame jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan chaayinaa hedduun duraan Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi itti aanu ta'uun filatamuu simatanii jiran beejingiif akka injifannootti amanuudhaan akka nama daldalaatti nama bakka bu'aa caala milkaa'ina qabaa jedhanii amanan turan. Haa ta'u malee duraan bilbilaan boodarra immoo ergaa tuwiitarii ergameen ilaalchi sun battala jijjiirame. Jimaata darbe Tiraamp danqa dippiloomaasummaa ture cabsuudhaan pirezidaantii Taayiwaan Tsai Ing-wen waliin bilbilaan dubbatan oduun ammaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ardii keenya keessatti waa'ee hoogginicha kuubaa durii du'aan boqotanii waa'ee Fidel Kaastiroo waan namatti dhaga'amu wal fakkaataadha ka jedhan itti aanaa durataan koomishina Afrikaa Erastes Mo'enchaa fira isaan caalu argachuu hin dandeenyu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. Lammiiwwan Itiyoophiyaa dur kuubaatti baratan sirna yaadannoof nagaa dhaaminsaa hoogganicha kuubaa duraanii sanaaf qopheessan irratti argamuudhaan kana dubbatan hoogganaan kun gabaasaa Iskindir Fireew soraatu dhiyeessa.
Warri Itiyoophiyaa durii kuubaatti barate pirezidaantii kuubaa kaakalee awwaalan kana galataa fi waan hedduun faarsi jabaa hariyaa jabaa dhaniillee dabalan qophii tan ambaasaadderootaa fi nama hedduutti Finfinneetti walitti dhufe.
Viva por siempre Fidel! Viva Fidel! Hasta siempre comandante!
Taanaan koomisheen waldaa Afrikaa irraatsu Mo'echa akka Iskindir Fireew oduu Finfinnee nu erge keessatti jedhetti yoo waan Fidel Kaastiroo dubbatan imimmaan qabachaa namni kun qalbii addunyaa keessa waan akka akkaatiin yaadamullee Afrikaa nam galataa jedha.
In Africa there has been any confusion. The mixed reaction was
akkan jedha Afrikaa keessatti wanni wal falamsiisan jiru Kaastiroo nama dhiiguufi jissee Afrikaa bilisoomsuuf carraaq jaala dhugaatii qalbiteen keessallee hin baduu jedha. Akka jechi koomishineera kanaatti Kaastiroon Afrikaa waan hedduun qarqaare.
that Cuba is not endowed with a lot of resources, but has given the little it has.
Kan jer Cuban bi qaben guddo Abdulle mit qaben humama guddo len qabd wan dikko qabda mo na min dowat tanu mera fu African karkarte Africani nu humna kujabe fannulle wan dunu karkarte jalken jaba wan dungalate fannaje ambassador Taye Ezqiyasillase nama minister Haja ala Ethiopia fula boyetin yadanno Castro tanirat dubbat wan Cuban bar presidentin Somale siad barre in Ethiopia hade nubate wallallu jen.
When we were denied the arms that we paid to defend our territory,
gaf mi warana kadari te nanna mufira utifa chufi bitanne hurumke nan bitanne fudachun dowan sunitti naminu qarqare Fidel Castro male hinjuru kana indenulle wani jollen kuba dibito kofja taman nu tolchite jiren nu finu kennite qaben nu finu kennite tanalle wallal galat galchina fi jed getacho iyob namganna sadi kuba barate amman tanadebe hujimata ufi hojjachu jira kuban bi galat gudder qamnu jed
kasare 40 na 50 amat befi በአፍሪካ በላቲን አሜሪካ በኤዥያ በሚድልስት
ገና ፈተማ ፈንታማን ደብራንከይሰቲ አፍሪካ ከይሰት ላቲን አሜሪካ ከይሰት ጅዱጋለ ባሃ ከይሳ ኤዥያ ከይሰለቲ ነሚ ቢዩሲ ብሊሶን ፈቹ ቀብሳ ባይ ፊደል ካስትሮ ተነራቲ ቀበና ፍሉቡ ፊኑ ከነቲን ቢይቴና ዋን ህዱን ቀርቃሬ ጀል ጆለን ኢትዮጵያ ዱሪ ኩባት በራታን ህዱን ዶክተር ካን ኢንጂነር ካን ነሙ ባሮምሰካ ከባራት ነሙ ዋን ህዱ ፊደል ካስትሮ ትንገለተ ፈትቀበ
ልጅ ነኝ ልጅ ብዬ ነው ማስብ ቃላት የለኝም ካስትሮን
አንጋፋስን አምድቃ ዋን ካስትሮን ጀዴ ገላቴ ፈንቤኩ ፊደል ካስትሮ ካሌላ ፍኒት ዳላቴ ሳንቴጎ ዴ ኩባ ጣዋላኔ ሳንታ አዋላ ሳንታ ኢፍጄኛ ከይሳ ጀደን አካዳ ሳኒት ሬፊሳ ጉባኒት እንዳራ ሬፊሳ ኪሎ ሜትር ኩምቶኮ ኦሊ ላፋ ጌሰኒ ላፈን ኡማትለም ባይስ ማት ጌሰኒ ቴኒ ከሱመቱዩ ያደነን ቱኒ ድጋፍ ሞቱማን ባቲስታ ባርኩም ተቆብ ድብሰጋሊፍ ሸንታሚ ሰጋሊ ፊደል ካስትሮ ፋንገር ጋልቻኒ ከኡማትለም ባይት ሲማትሱኒቲ ጀቹፊ ከራሃ ጋን ጋጌሰኒ ትላፍዳሎት ሳተዋላን ፊደል ካስትሮ አከማቃ ሳቲ ፊ ዋን አከካቲኒ ማለቶ ነው ካን አመሆማ ሂሞጋ ፋምን ዳማት ኮፒ ፍንፍነቲ ኡልፍኒ ሳቲ ፍቆፔ ሰንታነራቲ ወሪዱሪ ኩባት ባራቴ ወልታጂ ሀሪዩም ኢትዮጵያ ቲፍ ኩባ ጀድ ወልት ሩፌቲን ካስትሮ ዋን ሄዱን ጋላቴፈት
Viva por siempre Fidel.
Viva.
Viva Fidel.
Viva.
Hasta siempre comandante.
Dagge fotota ganya amma yerongal galekesa sala maf daqiqa 43 tejras Washington DC timmo ware daqiqa 43 dabre. Copy sporty.
World Male Athlete of the Year is Usain Bolt.
Akuma mantan dage tan kana atleti adunya tabarana bekam tu jedamte badafamt almaz ayana tv usain bolt atletoti adunya bebekamolle wan war badafam ke satokko iwf waldan athletics adunya jechu usain bolt atleti bekama jamaica tv almaz ayana taduri dorgomme hedum bekam takkan badas gam kopi sporti gam kanati nammo dorgomme kubba mila ka dubartota africa kopesa nigeria tmoy galate burka tv atletin ertra afron kiflele wal dorgomme mo ke satokko دران گنزبه ری بابا تیف مسرد دفارت مو اما مو المازا یانا تدبالا ما اتلیتو تی ایتیوپیا والده اتلیتکسی فدریشن الدنیا آی دبل افر را براس گوگور دارگا چو جران جول لیتنا المازا یانا تیف حسین بولت جه چو اتلیتو تا الدنیا تبارانا ببیکا مو جرانی تین جماعت دبر براسن فدریشن والده الدنیا کننی جماعت دبر اتلیتی جامیکا تیفی المازا یانا کپی گودان براس
World Male Athlete of the Year Usain Bolt.
There's Ayana. The female athlete of the year is Almaz Ayana.
ወልዳን ኩነና ኩምበይ ፍለጀነ ባሩምባራን አትሌቶት አከካቲን በዳስ ካና አትሌቶት ለፋ ጉደቹ ጅራን ጀዴ በዳስ ካና ሞ አትሌቶት አዱኛ ከሳ በቤ ካሞ ጀዴ ቲም በዳስ መቃከካ ከና ዳስ አልማዝ አያና ኦሎምፒክ ብራዚል ተባራና ራቲ ሜትሪኩም ኩዳን ራቲ ሪኮርድ ሃራ ሞ ተድርጎሚውም ሱን ራቲ ሜትሪኩም ሻኒል ራቲ ናስ አርጋተ ከምካነ ሞ በዳስ ጅማት ዳብሬ ከና ኒፍ ካን ራቲ አልማዝ ጉዶዱ በተዋን ሲንጀተ አነከ ቁብቀም osoon in duratti ammoo almaas silaa dubbisuu waan badhaasisii kana gaafachuuf jenneetiin akka maantan quuqqabnutti yurkee jirti biyyaa deebi'uu jirti jedhanii argachuu hin dandeenye akkuma arganneen itti deebiin gamkaaniin atileetiin Jaameekaa beekamaan Usain Bolt atileet of the year jedhame innillee akkuma reefu jennee almaaswan hin badhaafame Usain Bolt badhaas kana argatee jennaani. Innilleen waan dubbii gammachuu hedduu dubbate olompikii Riyoo Tabaraana irratti metirii 1,200 fi 400 ulee walitti kennan irratti akkuma duraan jedhe baraanallee moo'e gammachuu tan arguu fi jiraadhe ani istaadiyoomii ba'ee namina simachuuf dhukkisaa jedhe wanni ani ammallee dorgommii tana dhiisuu didee fi gammachuu uummati naa qabu kanaaf dorgommii dhiisuu didee jedhe Usain Bolt atileet Almaaz Ayyaanaa namgani 25 fiigicha metirii 1,500 irraallee moo'uun beekamte dorgommii Riyoota Biraaziil taajjii torbaan dura illee akkan uummoote jimaati dabarallee atileetii addunyaa beekamtuu atileet of the year jedhamteetiin badhaafamte gamkaaniin ammoo atileetiin Itiyoophiyaa galatee burqaalleen maraatoonii qaxxaamur biyya Aranda de Duero jedhan magaala Ispeenitti guyyaa dheengaddaa qopheessan moote galateen olompikii baranaa Biraaziilii qopheessan irratti metirii 10,000 irraallee 800 taatee dhiyoo tanallee fiigichi kiiloomeetirii 7 fi meetirii 900 niiwu deelii irratti qopheessanillee akkanum moota atileetiin eertiraa aaroon kifilelleen dorgommii ijoollee kaa'imaa kiiloomeetirii 9 fi meetirii 985 illee akkanum moo'e. Gamkaaniin ammoo kalee dorgommii fiigichi meetirii 22 naannoo Amaaraa Baahir Daarii qopheessan irratti akka naannootti Oromiyaatti moo'e akka kilabiilleetti ammoo poolisii Oromiyaatti moo'e dorgommiin tuniin akka leenjiisaa toleeraa dinqaa Finfinnee reefu gaafadhee jedhetti dorgommii atileetotii 300 caalan irraa wal dorgoman kaayyoon isaanii atileetotii jajjaboo dorgommii Itiyoophiyaan itti qophaa'uu jirta Ugaandaa Kampaalaatii fi shaampiyoonaa addunyaatti qophaa'uu jirti irratti qophaa'uuf wal dorgomsiisan. Dorgommii waancaa Afrikaa biyyattii Kaameruun qopheessaa baatee Naayijeeriyaatti Kaameruunii waliin taphate 1-2 moo'ee waancaa fudhate goolii Naayijeeriyaan mooteen tan Diyeseere Opaareeree galchee fi tapha kana nam 40 magaalaa guddoo Kaameruun yaa hundeetti baay'eetiin daawwata Naayijeeriyaan ganna lamaan dabranillee akkanum moote waancaan galatte Super Falcons maqaa kubbaa miilaa Naayijeeriyaa jechuu tapha kana 10 keessa. Taphlam qofimmoo'iin akkanum moo'aa dhufti durumaayyuu Kaameruuniin tuniin tapha jalqaba irratti sila akkuma dansaa taphattullee taatullee goolii galfachuu hin dandeenye Oporenzo tunitti goolii takkitti tan galcheef tanumaan mootelle Naayijeeriyaan moote jennaan nami hedduun akka hedduu ba'ee simatee fi ganna dabarallee akkanum moote kubbaa asilaa Osheeloo Naayijeeriyaa gama itti kennitanatti isillee taphachiistee taphattuun isaanii beekamtuun goolchitee jechuun qophiin ispoortii taardhaa tanumaa yaad qophii ispoortii irratti qabdan nu barreessanuu bilbilaan soora halakeeti.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbaan alangaa Itiyoophiyaa mana hidhaa qilinxoo gubatee tureef namoota 23 sababaa sanaan du'an jedhu wajjin haala walqabateen hidhamtoota 38 irratti jimaata dabre himannaa shororkeessummaa dhiyeessuunsaa himamee ture. Himatamtoota sana keessaa irra jireessaaf abukaa tokko ta'an obbo Wandimuu Ibsaa shakkamtoonni sun yeroo qorannaa gochaan dararsaa nurratti raawwatamee jira jechuudhaan hiyyachuu isaanii dubbatu. Jaalanneetu Finfinneetti bilbiluudhaan haasofsise kunooti.
Namoota 38 balaa ibiddaa kan ka'e kanarratti shakkamanii akka to'annaa jala jiran ibsanii isaan kana keessaa fiyya namoonni baay'eedha. Akka carraatitti namoonni qilinxoo jiranillee irra baay'een ilmaan Oromooti. Baay'inni isaanii dargaggeeyyiidha. Isaan kana keessaa fakkeenyaaf Dhiinsaa Fuufaa Dirribaa namni jedhamu balaa ibiddaa kana shakkine poolisiin jecha gaafii qofa irraa fuudhe malee waan biraan goone jedha. Gurbichi garuu cinaachi naqabee haala malee reebame akkas kan jedhun tura. Walumaa galatti gaa nama 38 kana keessa amma akka carraa namni lama kan maamiltoota kootii jechuudha. Warra boolee bulbulaa keessa Matamaan Dhiinsaa Fuufaa Dirribaa jedhamu, Matamaan Furnabbaadhaa fi Matamaan Tolosaa Baqaadhaa Gabree jedhamu, Matamaan 37 adda ta'eessa dhaabatanii jiran jechuu reebamnee irraa turtii taanee irraa
هذا يبدأ من زبدي كذا قرنا فنسمى شبور الأمني جرا عندك الأمني جرا نبدأ كنا في جرا نبدأ كنا كاسو نبدأ نبوء جما جرا كريان كاني تكمل نمني أبدسا بوكي جدا مولى بلا سنين نمني دوا جرا تلدي لدكتي أبدسا بوكي كريان جاتينيز ما لبين جاتين جنا مني مرتاد عندي سندم بيني جدا
جرا لبون أبدسا
injuru abdisa boki kuni namagara ya oromia kana dargaggo wiki akuma balan kun galende aga murasa to kobota kidani matitto do sanduka len sake akuma samsame buena walane
namidu attamitti de atare mana murti
ani singa fatte matin singa fatte worri riyo ta sate si ulagab sambala sanin kutame due anargi de ekka jirage dani manni murteda mal gode alaane mana musirreessa kento raro ko injira talaan kun maal jira hadde sin dandeenye jira waan jedhu bi waan inni ta'e du'e jira addaan baasanii akka nu geessina ajaja cimaa kennine irra nun jedhe garuu maatiif anillee balaa ibiddaa saniin akka du'etti deenna
reeffisaa eessa jira
awwaalameera inni immoo awwaalameera maatiitti galee saanduqni kuma saamsamee bu'ee awwaalamee jira giduma san
nama du'e immoo manni murtii attamitti deebiseen eessaa jedhare
amma laala shakkantoonni namni 33 warri boolee bilbulaa kun yoo dhiyaatan tokko tokko isaaniitiin maqaan waamama maqaan abdisaa bookii waamamnaan awwaachuu dide maal eessa gootanii jedhee manni murteedha itti gaafatamaa mana sirreessaa qilintoo gaafannaan xalayaa qabnisiifni kun noo laalaa jedhani xalayaa yoo laalaa wanna xalayitti jedhe nuttininne amma of duratti du'ee jiraachuusaa seeraa wanti beenne hin jiruuf anis akka bukaattoo maatiin illee waan tokko nutti himaa ka jedhu dabdacha irratti ishannoo afaanii galchadhee dabdachi waan inni ta'e akka isin jirtan kana du'ee jira lubbuun jira awwaalamee jira manni sirreessa akka waan tokko ibsee qilintoon beellama itti aanutti jedhee kana nutti megaa akka inni du'e nuusi maatiin isin beenna garuu qabatamaa mana murtee irra yookiin mana sirreessaa qilintoo irra du'eera ka jedhu ragaa barbaanneeti malee inni akka hin jirre namuu hin beekan yoon isaatillee akkasuma masan jedhaniitti hin jedhani
asirratti mee obbo Wandimmu fakkeenyaaf Xalayaan mana hidhaa qilintoorra gara namoota lafa murtiirra jiranitti yeroo kennamu ituu du'eera ka jedhu ta'e attamitti dhiyeessaa jedhu isaan waan biraa ta'a malee.
Namni 23 du'eera balaa kanaan jedhee mootummaan biyya Itoophiyaa kunillee beeksisee jira. Isaan kana ofiishaaliidhaan eebalutu du'ee jedhamee hin himne. Garuu reeffa namoota saanduqaan akkuma saamsametti bakka bakkatti fidanii akka awwaalamu taasifamee. Amma maal kan nun barbaanne namni tokko mana sirreessaa keessaa yoo du'e du'etu himama. Kuni dhaddacha irratti himamee dhaddachi maatitti himee abukaatotti himee abukaatoonni suuratti hima. Kana waan ta'eef isa kanatu haga ammaa ifan ta'ini. Mootummaadhaaf maatitu beeka malee ofiishaalii manni murteedha hin beeku jechuudha. Ganaaf dura kan amma maamila kootii keessaa amma isa kana beekateera kuuwwan illee warri ganna beellama irra turan amma beekna jechuudha sababa kanaaf.
Namoota amma mana hidhaa qilintoo gubachuu wajjiniin himataman 38 keessaa meeqa qabdu isin?
An amma qabatamaan guyyaa hadhaa warra boolee bulbulaa kana keessaa nama laman argadhee diinsaa fuufaatiif tolosaa badhaadhaa himannaan nu qaqqabe jedhanii himannaa isaaniillee fudhatee qabatamaan kana harka hin ga'in malee baay'inni isaanii ijoollee kooti jedhee isaan laala.
Egaa kana dura gaaffiif deebii 72 dura gaggeessineenii namoota isin dhaabattaniif keessaa 4 yookiin nutu gube jedhaa yookiin nuyi nama gube beennaa baluu gube jedhaa jedhaniiruuni jettan isaan kana keessa jiru.
Namni arfan kun immoo ijoolleen arfan kun keessa jiru amma nama jaha qabataman qaba jechuudha dhugumatti. Dhalli arfan kun keessumatti warra Baqqalaa Garbaa hojjurra himaman keessaa rakkoo guddaan reebaan guddaan irra ga'ee kanas mana murteetti iyyadhee manni murteellee reebinaa nama qilintoo jiru nama maarafaa beekii yeroodhaa jiru harka sibiilaan shiboodhaan hin ilaajiranii ajajanaa kennanii. Kan duraan abiyyoota gabaabaayii jedhamu sanitti soodduumni bara dargiidhaa ijoollee dhumte samiif lamuu akka hin deebine daajin hundaa hin deeggamu hundaa hin lammadu Itoophiyaan jiru kan jedhame sun qabatamaan kunoo nurratti raawwatamaa jira jedhanii gaafa dheengadde jimaata dhiyaata warri 38 kun dhaddacha irratti irra akka bara dargiitti deebine reebamaa jirra urrarraafamne garafamaa jirra. Jiranii dhaggachatti illee maatitti illee natti illee himatan isaan kun dhugaa garaa ganaa of dura dhaggachaatti manni murtee qulqulleessu ta'a jechuudha.
Isin of eekoodhaaf abukaatoo jaataataniifu waa'ee Dooktar Mararaa maal beeku?
Ijoollee isaa lamaan maatii isaanii taye na gara na na jedamu kubala gabasa na na jedamu salkan ketta ta sadedit ma kalai su gani garshi sani gorsa sani meshawan marbadan da kuka tani be malin jolle yo sa numal dalle tijenna dana men da ta tan jedani ni ya kana goda kan ta da jimata sa ku gani ti doktorin ergaman ni murte na me apa tembo da tarada gordisi gaman ni murte ka ta bella ma jedamu yo fu gani jedan doktorin mali man dalle se na kan jan jinani addati shororke sa shakkamte dedeli latti be kan motu man gadu shororke sa moti lersi ero mudamtu tana tapsite na jedani motu man kuri ke sinle dabati on bugadu battani jinan addati mu kan patabe wan shororke sa ta yegile da biyad dami sadde sirati gafadna jedani doktorin an shororke sa moti baye dalle dubata jedani doktorin da sirati ga shororke sa guyad dami sadde ti gadis polis abamu ngal lo jedani ya kana dami la marra hada mudde ditama ti jechu da farakum la ma fadalit bella ma qabali
ijollen isan bra qabamano ya taniru
meshan kun doktorin bakka isan qallal tanin dana madacha fan jedani doktori kafan arkani jiratu jedani ni kumala jini jidate kayat gana ma summan de bitame shuma doktorin to bakka gan jeste jani ni chan garu ani sinina banu kafana ko kalkani sulate de majere hamma ma titti ga jolle kunamma guya shani mana murte yalle janar gundan dele rakko kabadi ke sajira jechu da nafsi mudda si sa kai ma yoro amma to kan ba ke kula sa dinya ti nafsi afrika ti nafsi europa ti nafsi di ethiopia ke sattu je akitti kan den europa parlama wameti kadacha san ratta europa parlama eno sura europa parlama de kamale mararan de wolka ji europa yo europa hibatini parlama tshoror ke sato isani mechu
sabahi mamot ma ethiopia akaje danitti garu labsi yero hatatama cabse tu jedamiti manni murti moshoror kasa jedu esafid
motum ma kaje do kuma ti jette san labsi yero mudabisa ke wata lamata ke wata tikato kofa jeda karam ratin mo labsi yero mudabisa ku sero ta biya ka duanje hin fanles sero duan bayeju hin tikkesu namota sera sanitti bulu hin tuku namota sera san ala jeda fatella yo ro resani sera na la tema ka doktor marana kanan go motum ma tekatu passport ke neti ala den bekam atika ka ka sera me labsi yero mudabisa ka doktor mararan bani wajjete kenjedan di ethiopia ke chatinut europa ke chat doka sera ketti ti europa ke chat yorlo jete beretti ga fatti sinkom de ethiopia len sa ethiopia dishan ethiopia ke chat wa sai ratto
mana hidat matin firri dak e lalun danda saniste jolle laman mana saniti qabaman
doktor fato doktor ti amalle bon de gana matin gatin na kenne ni ba kenne doktor ida kale sa sa ashad ra ta ze ga sa sa dadi doktori janar ga de abu ka to sa usa ura ka ko ni se jima tar ra ka ze ga kida ni ga kale sam ba ku ga ti karate ulsani mana ma kalai ki kale sa korso garbuda kilo la ma bishan highland ka kilo la ma ወንድሙራ ዶክተር መራራ ራስተጀ ዱባለ አነተ ቡካቶ ሳፍት ሰራ ነርጉ እንደንደ ለኦርገን ተሩ ማለዳ ፈሪ አፊኩኒ አቡካቶን ማምለ ሳከቁና ሙደንደ ሮቢ ዳፍች ማታዋን ጀዳኒ ቀመሮብትና ተቀራኒ ማቲሳ ከሳለ ታየ ሙጫጀ ደማማ ማናርግኒ ማቲኒ ካንስተን ተፈራርግ ኩማላ ሰንደሩ አርግሌ ድራ ፍሪ መራራ ተኮሌ ካለከ ደነማ ኪኒኒ ያርሳፊ ዱራን ሳቀ አርገ ድራ ያርሳጀ ቱጋይ ጃኒ ሜሻን ማነ ዶክተር መራራ ከሰ አመ ዘረና ተላይ ለደፊ ጆልደን ዶክተር መራራ ሰበባይ ማና ተቆመለ ማነ ሂዳ አምባ ጉያ ሸቱን ረቁ ዘሪ ዶክተር አጋጀር ሰዓት ይፈጠም ገደደ ሰዓት ተርባ ከሚላ መደሰት ይያችሁ ከበሽ
ኪኒኒ ጀታን ማልጀቹ
ያርሲስ ረቁ ስኳራ ፈነ ብራለን ቀባ ከለሰ ደነማ ምጣኒ ማቲ ዶክተር ይገዛ ተቆ ኪኒኒ ያቱ ዲፌንስ ሰኒ አርገራ ናን ጀደላክ ንጋ ገርዋና ካቡካቶ ትርገቹን ገንደል
ኦቦንድሙ ይብሳ ደቢና ላተኒ መቃራ ዲዮ ሰገሌ አሜሪካን እዱ ገለቶማ
እስኒ ዘባ ይገለቶማ አንጨራና ላተኒ
ከደጋጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ Thank you. Radioon Sagale America galgal keessa saalama walakkaa jalqabee aga saasariitti meetir baandii 19 yookaan kiloherzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 11,900 11,965 12,110 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloherzii 9,485 9,755 irratti mitataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Kopi borutu walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa.